ngiboni inkaba ihlehli inkaba izondi ecothoza ecothoza ngasondela kuyo askisa I'm sorry my sister kamuba umelisa my lady can I take a picture what's your insta kelly 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 ngibaleli ncwadi Basanda ngizokubalela Kikeli keli ntombi Kisaneti ngoma Ngoma Samba 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 lobolo Samba 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 lobolo
ngiyagcwala imina nawe kusukela kutjala wena ngowami kuvume nabaphansi nomgcibelo ndibona nabazali uyezwa umkhongi nama ngiselali yima love siri my baby ngithanda ubuhle bakho musuvuke ekuseni nenhliziyo wena wife usekufeni eish kodwa nqeni ukwenza umama ekhaya when we got plenty plenty your love plenty your kids baby we can make plenty of this
Baleli ncwadi
so baleli ncwadi
Ngeli keli ngizolethi ngomo
Ngizolethi ngomo
Samba, samba
Samba lobolo
Samba, samba,
samba